amazonbeat.com. Super vibes.
Yeah, you know, Bruno, you know. Yeah, me, I said it's a road boy from Boston. I'm gonna be best of my sister, and my son, but I didn't know my plus. I'm gonna just go down with him and I'm gonna go to the community. What do you know? Uyendayenda machalichi last bono kwa nwala paper. Bwela ndaika moho nda tinta. Simbwe 666 patisheti zimadape. Chose chobanja kwa tundi makrishan. Bambo wali moyo vela mafunyeta. Asa kumbe pano pata masuka tatuiza. Moyo wati pomboneza kwa mankani yanga mumve. Mundu sanga watuko panda reason yamba vuta. Mama kala chifukwa kwa mambili sama fusa. Find such is life ena kese tinka funa chuma. Tinka ngufuno bali kwa matiko linajiduda. Banga nukupe pesa kwa my sister ni my stand. Brasa daddy ni my plans. Makabaji sangoja muntima na pangaji. Chitunzo umu community. Pacha kwa ina watatu undi wa satani. Banga nukupe pesa kwa my sister ni my stand. Brasa daddy ni my plans. Makabaji sangoja muntima na pangaji. Chitunzo umu community. Pacha kwa ina watatu undi wa satani. Nyoza sani bad akuti vatikani. Mana mpelwi na nanganga na panga banji. Steni nango choka osani na bye bye. Chichokele na daddy sana luce ten manzi. When I need to pay, can't you fly like a map? Kesa, woman, I'm in finance, moon, and jenge mela. Can I go to Chayamba, Kazi, Ujan, and the Pesa man? Hey, and the Namfun, and the Kuzan is another moon to man. When I do the business, my sister, and my stem, my sister, and my place. I'm like a song, I'm a team, and a banga. Don't go to community, what do we know? And that's the only way. Kwa my sister ni my sin, brasa daddy ni my blast. Makabaji sangoja muntima na pangaji. Chitunzo umu community. Pacha kwa ina watatu undi wa satani. Waka nipe pesa kwa my sister ni my sin, brasa daddy ni my blast. Makabaji sangoja muntima na pangaji. Chitunzo umu community. Pacha kwa ina watatu undi wa satani. Mundi bebe pani big brother mani moje. Mwina fanzi mango kamba kuliko se munga dutse. Eva, skeva, mwina fanzi makusekan. Understood the devil, he guys nujipe. Manualia, Mumandi was a panga, Ziko Sima Sawela, Ziwa Siso Peka, Goma Pele, Tango Yesela, Ziko in the jungle, and Yuma Mona Kuma Changela. Wanga Nuba Pesa, Wama Sister, and my stand, but I didn't in my place. I'm like a Sango Yamutama and Panga, Chipango, community, what do we know? And that's doing the way. Wanga Nuba Pesa, Wama Sister, and my stand, but I didn't in my place. Makabaji sanguja muntima na pangaji. Chitunzo umu community. Pacha kwa hina watatu undi wa satani. Maka nipe pesa kwa my sister ni my stand. Brasa daddy ni my blast. Makabaji sanguja muntima na pangaji. Chitunzo umu community. Pacha kwa hina watatu undi wa satani. Wanga nipe pesa kwa my sister ni my stand. Brasa daddy ni my blast.
www.amazambiwi.com.
Chitunzo umu community. Pacha kwa hina watatu undi wa satani.